nime wake up, lazima nisha roll na madebila makeup. Wangu wana roll, wana sema na tesa. Na sija anza ball, mina baki na cheka. Na shindwa jikontrol, inabidi ruka buff yani. Kujipa time, kujipusha na wazushi flani. Kwa mitandao, walo jawa jeka kwenye fani. Jeto kibao, wana wika sabi ya kiki. Tajogo mwenye hakiki na maprindo wana fiki. Wana best kwara, napata calls from my niggas ha. Raha kibao, hindo mida kujirusha ha. Anga kibao, kujiseti na kuzama ndani. Wapiga bao na magoma ya kiwekwa on. Sifa kibao, huno wezo baki ghetto. Ubaki ziona foto watu, wakijirusha na watoto wakiomba foto. Kuna wine, kuna spirit, tebu zidisha spirit. Wengine walishakiri, kushindwa kufikiri. Ukitaka junge nasi feel free. Kujirusha mana si jambo hatari. Kama kuibia serikali na kwa mambo ya kupari. Si huwaga jemedari ha. Kipata data, nazima stima. Wakisha data, tunawapa vina. Tunawakilisha, wanangaika. Wakishika sasa kesho wanafilisika.
Tuna roll bila ninga kali. Wamekubali sindo kali kwenye ipani. Washa kubali rusha bomb. Kama vitani, kama utani. Tusha penya kisteri flani kwenye ipani. Tuna roll bila ninga kali. Wamekubali sindo kali kwenye ipani. Washa kubali rusha bomb. Kama vitani, kama utani. Tusha penya kisteri flani kwenye ipani.
Kunyesha tuna hela, wajua tutapewa. Sono pigeo nondokeo, sije jiona kangekewa. Bada kumegewa, wengine ungana mega. Kumaliza lichezeka, ukishindwa kuziba ufa. Itabidi ukutome jenga, wameshindwa kunivuta. Kwa jinsi na vyoteleza, mina blow their blend. Kila nikiwasha blunt, mina flow wana hit. Bado toa goma kali, toa hit, bada hit. Ndomana naziri hit, siamini ushiriki. Japo misi mtadini zetu, kupiga tungi. Hatungoja di weekendi, hikicheki kila engo. Every niggas with a piri girl, yani ni critical.
Tuna roll bila ninga kali. Wamekubali sindo kali kwenye ilifani. Washa kubali rusha bomb. Kama vitani, kama utani. Tusha penya kisteri flani kwenye ilifani. Tuna roll bila ninga kali. Wamekubali sindo kali kwenye ilifani. Washa kubali rusha bomb. Kama vitani, kama utani. Tusha penya kisteri flani kwenye ilifani.
Every time and everywhere we get in life is getting better and better, man. Yeah. Tell a friend to tell a friend that we always kill the bitch, man. It's Mr. King Kong, man. I know they don't believe this. Yeah. Alafu wajua nini? Si ndo wale wabaya. Alafu tumetulia tu yani. Yeah, team Napoli au sio? That is that North Coast team, I said.